jojo golleji pawidi e joda hala hakune malin kobe mo kana kobe lam hakuneje o landini timmam altinel sappo e joy lewru avril dido joda halaji puddiraadi de commune ngaji di himbe hewbe wani hawrde mudum docteur mayga bulkasum goto e fedde juinaane fa wada de do joda hala hakune malin kobe holisi wiide fay goto warta takkade bangeli hem
homa fu watti koyde modon e o batu joda hala sabi bibbe leedi malni fu wonko nodda heba holita hakkile mudum ko naari bangal tidallaaji kay fi dabiri honne deejje hebe tele leedi mallin robe ben darogam e amata ma sanne sa fe yimbe halfinam di golleji koyde robe anale mudun bede hewle mudun sanne dum ana tewtra balle ne fu tinno wada joda hala nukkujum en ciaga mudbe subonde do goto hewtun hakkileji dibe holliti le commune ngaji mebbe hore wonbe tombe fayñol man handen tidal fu maate e mudun tofon
haya dente kewde kumani be rewbe le leedi amendi kanyu en kaya holliti mette mudum fewde e no golleji di wordi yardeni lewi mabbe homo fu koyde mudum watta ka hen dum ya woni ko holliti lamino fedde kafo Tomboktu gasamba nyamoye aliji holliti wiide rewbe darne mudum ana fandi le hem sanne
si sur 50 personnes
leebe chefande joyon yibe jeegon ma jetton robe on ko fotte o joda hala mede wa halde handen wime weltakin le golleji o joda hala men wolle wolle bibbe amen wonko maata jamma ila sukan
fois que leurs enfants qui meurent
ba makodo faaye tole kedde leji dido imadraji wada amale community di fu yoga yimbe joodi be kita segu Tomboktu kawrobe dido joda halaji wonko sedoto do hem haya be narda kano ko be leedi amen di jomka tinno gollira ko yimbe warta hawrde do mudum
kita lepla
to menenga kita le balde didi wala société civile jantido o kabaro joda hala ko naari bangal dejere le ciudi arajoji wonde nukko amen do mere be fu tewtrama yottolle commune ngaji mu en yalla jodo kalde jamaare wawdo jantide fulfunde bambara koore manikare fotar korborore homa fu holita ile mudun ko naari bangal o jodo hala jamaare fu ana noddale mudun yimbe sedan tan wonko holliti kan yida wattere koyde mudun e o jodo hala sabbede mila no wana nafa
c'est un dialogue de trop
be koyde mu em tawaka feyi ele dido batoji ye gube jogi be kaborde kan e parti politique em yogaji le lindi wayde tawed mabbe le dido golleji ana wada soko tewtite ko wasa hebedna dunki andan be kabaruji bilide majjum kaya holiti wiide wayde tawed mabbe le hem wala fu torda ko yottinta golleji di Ibrahima Mamadou Kone dunki andan do kabaruji bilide politique
les experts de ce
yima halfnam di golleji joda hala waran tewta honere jotta kala bibbe leedi malli fu le communauté fe damudum le lamborda kay le kero duudi keddandi sobe teligen dum be joda be fe dabireji honere tidallaji won e leedi mallin hebinirta jogala nyol man handen fayottade jodade jantude e gube lunbe hite ben be bambe marfe mi heban leednin so ben yidi wartude e jan be jodo be kalde e jamare yalla deejer an hebe
mi cincinde tan wiide sisiliji moddi joyi dido jodo halaji warta nayorade bangal mudum li hakkune majji ana jam politique kebe yirwere boyore fayaton denagu kany ko nande mudum jodo hala le region ngaji de hakkune malinkobe waram wadde noga yaade noga didi lewru avril hitane 2024 li lendi e mangal mudum fu dum waram timmude bamako do jeegom lewru me hitane 2024.